igbosongs.com.
Akachukwu di na rumu
Akachukwu di angozi si na Chineke
akachukwu
obi rosi akachukwu di na lugi
akachukwu di angozi si na chineke akachukwu di
akachukwu melogalanya
akachukwu di angozi si na chineke akachukwu di
akachukwu di na lumunu wao inugo ifonya akachukwu di na ru ya na mankolo akolo makifo bu no neme ona gale ya welelele ifo bu no neme odiko ji ogwu emiye mikonyo bu mama mba igbanye egbe na mama mba isu enyi mi ni isuru na nkiti maka na akachukwu di ya wotinye kọnte na ejide nke ndị ọzọ nke ya nnata maka na akachukwu di ya wotinye ibu nke ya baluwe akụchie nke ndị ọzọ maka akachukwu di ya wotinye akwụkwọ akwụkwọ eluwe arati ebe maka na akachukwu di ya wojebe jebe nọ ga-ejelu ọnaba naba nọ ga-anaru maka akachukwu di ya ibe niile na-agala ya wele wele maka akachukwu wonwelu ndị akachukwu di na luba bambe ọgọ ọgọ malụbalụ wonwelu ndị akachukwu so eje bawe meme ọgọ ọgọ malụbalụ dị n'ụwa gbamo ka nlu agụlụ agụlụ be nna m yebe amụlụ otu igbe agụlụ ka nke na ogwu onye agụlụ jiri dị ebube obere nwa mele ọgọgọ nwale arụ tochukwu nwa ezisi odogwu tochukwu nwa ezisi akụ ihe nwata egwu na agụlụ gide egwu na agụ
songs.com
o menyi agolo o bu gike bu na po ogala nyobi ye di osha o o me mama de na bu ya akuye nwate bu o me bu lo nyi be na wi aru mu kwa chukwu kwela golo o lala ma dalo godo me to mama yama no chief executive officer imaherin agencies nigeria limited ogalanya nwelibe mayor 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 na clearing and forwarding kakuye tikarisia ogalanya obi ye di ocha kuye nwateku kosi njelu bakuye yefiko jiri na maka o na mebuli gbagabo ka nzute odogwu ofu nwa n'izu ọbi ya o yenye ọha na kolumbia pụtara ihu ma ndabụ lọdụ egwu na-achọ chief madabụ chukwu okoye pụtara ndị ilo pụtara ihu ma ndabụ lọdụ obere nwa jelu brazil mata ego ekwu elu enu na Holland amụzụ dị ikuku ọma chief Stanley Ugochukwu kwando ikuku ọma na Holland akụ enwebe na South niile omebulu onye iwe na-esiri ike omebulu onye ọ na-abịala alụ Stanley ego gị nyili nlisi Stanley ibu ome ọgọ ezu ome ọgọ Ugochukwu Ugochukwu ome ọgọ chairmanu chief executive officer Taicom general services nigeria limited ọgalanya ngada ezigbo papa chukwu ebuka otu ịgba ka mkpọma ndị okwu aka mụ otu ịgba ka ntị elu ndị ọgụ m egwu Mr. Mada Butukude, Lamb of God, Thailand in there. Lamb of God, no one in there. Watulu chuku, Oye chuku na nuonuya, Watulu chuku, no. Mwana jina leto, Lamb of God, Emperor Nigeria Limited. Bloody chanjiki jikalia, Wobele mwalulunu kanye chuku, Wobele mwalulunu kanonija, Oluchanya, dedikati enye nye chuku, Oga adeleke mwalambo no bandao. Yezi bwadi misi Cynthia, njide kude, Ode kacholo mwanye dima, Sakulu mwanye nigade, Amu basalo. Banabu mwobu Abonye kebu jelu jumwobu Ule nuo Okulo kalia Lota chuku madebu nem Ule nu Okulo kalisia Wonyogo nogo na Holandi odogu Wonyogo nogo na Stadanki biebi Okalanya nime libe What is a Iraqi man wearing? Who knew? Ogalanyobi, the Oshao, Okulo Kalia, Okulo Kalisia, Okulo Kalisia. Oh, one way on that catch you good in our lover, Pamevoko, Ogawemalova, no wow. One way on that catch you good in our lover, Pamevoko. Ogo we malo balo Na mebo li balue Thailandi kamuzu to dogu Dogu imbo jiride kube Wevi valentine Nna mode Okwando Wevi infinity Infinity na Thailandi Infinity na Bangkoku Wevi tula wabili Ogala nyangada Jema no chief executive officer Infinity group of companies Nigeria limited Ogala nyangwe live Aka wete live Numwe zaga Omba lubia mipongu Infinity Neko ginyi lindisi Anyanja buzo na Bangkoku Wobele mwamu ni akwalaku kwa beshuku Noga adiligi mbao odogu talo Ambo nye kegu nacho Chief Lawrence odum Akanyo wetele na nagolo Zero manu na South Africa Okala nyobi edi osha Wome pulo njive na biaru Uzo chuku kwalo na nakolo Zelo, zelo Wobolo kumwa tanike Chiamanu, chief executive officer Elu anje transporto na sautu Wobele mwa chuku kosi la kosi Dangote ni Nigeria na South Africa Yetu moto dangote sili jotutu na Nigeria Yelu anje sili jotutu na South Africa Zelo manu na kachuku tege na luo Makana akachuku dia he
Akachuku dia ngozi sina chineke Akachuku dia
Akachuku dia yo
Akachuku dia ngozi sina chineke Akachuku
dia Une kwelu kwena kachuku dia he
Akachuku dia ngozi sina chineke Akachuku dia
Une kwelu kwena kachuku dia
Akachuku dia ngozi sina chineke Akachuku dia
More music at ibosongs.com.